Bwetuba mulugendo lw'omukwano Tunyumirwa tetufa ku mikwano Abasinga twerabisa maaso Naye emitima giba gyanjawulo Nanga owange namulabisa maaso Jogera ku risiki omwana w'omulaalo Dalavani yasubiza batano Ekyabalongo kyali mu birooto Okukyuka gyo kyali mikwano Olw'ebigambo nga banjogerereyo Bobero otya n'oyo lukyolo Wanafu wa mtima notuke wake wange
Awonange nakaluba mtima Nakasimu konga bambi sika kuba Love it no And I love it
Nachuka rakuba wachuka Kusunga bali butono na inga buluma Uyo mkwana tasobia nze sinamulaba Munone basobia kalu musonyiwa Nibetala nachuka rakuba wachuka Kusunga bali butono na inga buluma Uyo mkwana tasobia nze sinamulaba Munone basobia kalu musonyiwa Uno wange na mitadia Nebo yogera chidala takunyega my love Machuka ngato njagala Ulaba vive virunji tobiraba Mali wafuna na malala Mikwano chongo ulaba sisana We wansu vizo kubeda wo Baka kusawe sembayo Umutima kwa ngenengu wayo Uwe mikwano teno njiwayo my love Na kusovia mungeri jesamanya Wazikiriza ya tekwenenya Nachuka rakuba wachuka Kusonga bali butono na yenga buluma Uyo mkwana tasobia nze sinamulaba Munone basobia kalu musonyiwa Nibetala nachuka rakuba wachuka Kusonga bali butono na yenga buluma Uyo mkwana tasobia nze sinamulaba Munone basobia kalu musonyiwa Zijukira walika gali zekalia Bela kasani kila kuchupa Na tulichimu mulalo na musoga Inalisimanyi wafuka musomesa Wetuba mulu kendolo mkwano Tunyumirwa tetufa kumikwano Abasinga twerabisa maso Na emitima giba gyanjawulo Nanga owange namulabisa maso Jogera ku risiki omwana w'omulaalo Dalavani yasubiza batano Ekyabalongo kyali mu birooto Okukyuka gyo kyali mikwano Olw'ebigambo nga banjogerereyo Nachuka rakuba wachuka Kusonga bali butono na yenga buluma Uyo mkwana tasobia nze sinamulaba Munone basobia kalu musonyiwa Nibetala nachuka rakuba wachuka Kusonga bali butono na yenga buluma Uyo mkwana tasobia nze sinamulaba Munone basobia kalu musonyiwa Kaleza katatia